Alo.
Ha.
Waas de muso garine.
Kumte walaal xagaaga weeyaan telefoonkaaga.
Yaano. Ya?
Wa xaga telefoonkaana maleenayaa sajada ka xiran. Waa laba jeer ma ku soo dareen message-ka isoo yidhiin.
Wala.
Ana laba jeer.
Labadaba waan sugo ilaa ay gaabo sugi.
Hawada laga yaaba telefoonkaaga inay tahayna laga yaaba.
Haye bar mar saddexad ku fiir bal hadii uu ogolaadan uu ogolaado hadii kaga aan iskadiina marka loon baad u sameynaysaa berriisada waqti garanaysa nool
hadda ka eeg hadda hadda ku sii celiyay.